This is DJ Lithium, the pusher of the drug, music.
Monday morning register. All you fake MCs, wake up and smell the coffee. Yeah, I'm talking to you. For you and your phony lyrics, crime. For you and your 20 bob card, crime. For you and your phony labels, knowing me now when you didn't know me then, crime. Crank, crank, the sound that you get when you knock two empty debits together. Baba, please stop asking me for bus fare. Get your own mega writer. What's wrong with you, wanna? Crank, crank.
I heard you speak, voice was clan. Heard you try to preach your word as clan. So understand the master plan, the African Superman, the rap messiah, bound to take you higher, cause phenomenons. Bless Nairobi like when Jesus blessed Babylon. The rap preacher, fill my presence, pressing through your speaker. Now Sissy Mika, whack MCs, wanna weaker, so still a name and fika. Your whack MCs, you're like a I'm the lyrical HIV, can't be comprehended by the team.
All you fake MCs is just
bang, bang.
Our rhymes is hot and yours is just
bang, bang.
Fake stars, but your lives is just
bang, bang.
So, what? All you fake MCs is just our rhymes is hot and yours is just fake stars, but your lives is just so, what? What this, you are this, you are this, you are this. You can't catch up with me pace. Come on, why now get out of me face? Cause clang clang, girl, now that's how you are taste. Me a hot like a ray, me a soft like a fey. People come watch, not easy say, money them a pay. Me a serious, no play play. Cause me a naughty dread, me a grow boo, they na me head. Me a so so, so so, so so, so wicked. Like them beats come from Ted, make all of them a fled. Girl, them a screaming, no God, tears them a shed.
So if you wanna chant down Babylon, let me hear you say, say, hey.
Jamming and we rocking and we causing mayhem in Nairobi City. We are play that game. We jamming and we rocking and we causing mayhem in Nairobi City. We are play that game. We jamming and we rocking and we causing mayhem in Nairobi City. We are play that game. We jamming and we rocking and we causing mayhem in Nairobi City.
Rockin', rockin', dividin'. Top a fella with a skill in the riding, within a hypin'. This a wire, I gotta get to the top, we showin' you rockin'. Once me get it there, they ain't no stoppin', cause I'm droppin'. Top of stuff that make you get so down, cause it be rockin'. Give me the microphone, I'll show you what me talkin' bouchin'. Rock the place, and then you never forgot about how me soundin'. If you check it out, me strivin', me the rising, me the keep you realizin'.
Jammin' and me rockin' and me causin' mayhem. Me not a road to see you, me I play that game. We jammin' and me rockin' and me causin' mayhem. Me not a
looking fresh and clean, plus it touch
Savodo.
What she do want me to be my manzi, so take your matter call straight
when you dance for
Hacha Zako. So see your chizo, me not type to it tighter than tight.
Be love the quaso.
See it be to me wa bamba Joe. Now my haters with it to me wa figure I get them roll. When you weave, we walk to what you know. Give me a ZD to poke, Baraka Zango 10. Bussy, watch any end, the leg, who big on my kid, the leg, hurray, come on, klepto. Steve Zango, the car is here, who won't go, my man's you want to skis, I wanna cut the key, you know. My haters, we go down here 4.0, bad on a floss, Joe, bad on a ZD to go. Blink, blink, when your neck, when you corner. Mina, meta, meta, mina, reflect, come on, Kyo. Blink, blink, when your neck, when you corner. Mina, meta, meta, mina, reflect, come on, Kyo.
Clap, give me bamba. Gonna kwambia leo ndio leo. Madem wamemwagika wote na waona wakikatika. Ngoma imetushika mpaka sisi wote tunawika. Ngoma imetushika mpaka sisi wote tunawika. Oh,
unapenda na kubalika. Nairobi, London, Kampala na wakilisha. Kama unabisha muulize Mangadula. Oh, can you dance with me tonight?
This is DJ Lithium, the pusher of the truck, music.
Commit a crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile inakushika kwa mapa. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria.
She wants to be mine. Love the way me sing, yeah, she love the way me whine. Love the way me bring it on the microphone line. Ask me, Jeff Rada, don't change the songs. Me love to see my ladies move to weed bones along. You can see I don't wanna be alone. I can tell you wanna hear me sing the next line. So me better bring the punchline one time. So me better bring the punchline one time. So me better bring the punchline one time. Come straight with what me want to give ya, yeah. I want to see you move along and come again, ya, yeah. Girl, you make me wanna come bounce along, ya, yeah. The way you move, you hypnotize me, ain't a lie. Girl, you got the race and the love, alright. Now me bring it up, back up in the light. Girl, watch how me move, filling up your vibe. Body language is the only thing tonight. Every girl around wants to feel your vibe. Can I be the man to tell them, take a eye? Damn right, you can walk towards the light. So we kick ain't no lie.
Tintimisha, move your body just the way that I like. Tintimisha, move your body just the way that I like. Tintimisha.
kamwili wako cheza kama we una kiuno wawili wawili hizi ndio michezo njoo dada cheza karibu wanaosema wataona wivu hivi ndivyo si tunavyocheza shika hivi shika mwili wako cheza kama we una kiuno wawili wawili hizi ndio michezo njoo dada cheza karibu wanaosema wataona wivu hivi ndivyo si tunavyocheza wanaosema wataona wivu hivi ndivyo si tunavyocheza
temesha
everybody just the way that I like
Temesha
everybody just the way that I like
Temesha
everybody just the way that I like Asubuhi na mapema na amuka ninaoga na uliza mirror mirror on the ukuta what do I need ongeza mafuta weka marashi so that I know you never know I might meet my malia chukua longi piga pasi sasa ni laini wapendeza napanda basi kwani sina gana we are going to the city bololo shosho gombaro anataka kiti mpeni nafasi asante heshima kwa wazazi tumefika mwisho wa safari ala conductor anakuja kunisumbua eti anataka pesa
mega rider I got a mega rider mega rider
Natembea, wasichana wamejaa, huko tomboya Kijana wakamba, sapana lose focus Do you want a pass or do you want a pass class? Knock, knock, knock on the door of the studio Wewe ni nani, fungu wa mlango Knock, knock, knock on the door of the studio Wewe ni nani, I am nameless Nameless, Mr. Producer, nipe MIC Mr. Ted Josiah, twende kazi Guess who's in the place with the style and grace If it's the nameless,
nameless
Pumping nameless. Up the bass, embrace my style Cause it's versatile And every place the contents in the nameless bar
Mega Rider
I got
a Mega Rider Mega Rider Mega Rider,
I got
a Mega Rider, Mega Rider,
I got
a Mega Rider. My time, imefika burudika. It's a Friday night, na mina waalika huko disco on the dance floor. Watu wanna dance, it's gonna be a party, y'all. Mr. DJ, ana weka papa wena. No retreat, no surrender. Utapenda, nikienda. Chini kwa chini, na ukishindwa, ongeza bili. Na wasichana wana party wana jiki kama Biggie kama especially Biggie. Philomena utam approach kipipi sikiza formula cheki cheki mrefu kama mlingoti wasichana wengine wanamfika kwa magoti macho tamani ni tamu ai hoti hoti can I fake it tonight
naughty naughty
suku kama huyu esh utaweza kwe wachana na mi ni endele na story I wanted to change my venue as she continued to read out the menu bala takila after takila mara ni sambuka sasa amarula masa jama retreat and surrender wachana kama hawa ni hasara watu wengine wanatabia mbaya kuzidi anakuja kuniuliza
Nameless, can you drop me home tonight?
Yeah, right. Your flyness, I am callless. And I need this miss bila stress. And now I'm loveless.
Loveless, loveless. Mega Rider.
I got
to make a rider. Mega Rider.
I got
to make a rider. Mega Rider.
I got
to make a rider. Mega Rider.
Ukiwa dandora
wewe tafsiri
ukiwa huruma
wewe tafsiri
ukiwa bahati
this is DJ Lithium the pusher of the drug music
ukiwa westland
wewe tafsiri
ukiwa modaiga
wewe tafsiri
ukiwa langata
wewe tafsiri wewe tafsiri wewe tafsiri
hata na okongo
wewe tafsiri
bugu na uhuru
wewe tafsiri
hata kule runda
wewe tafsiri wewe tafsiri wewe tafsiri
wewe unastahili kunipa nafasi nitumie Swahili mimi sufu mpaka kila nesha nikitangaza Mungu wa Afrika kuna matata basi mashaka wadogo kwa wakubwa huku nasi twapata hakika hatuna kichwa wala mkia hapa akina ohoho kabuzi sasa wako kwenye wira wape hiyo correct kububia vila nilishika mikrofoni kila siku ili niwe kama Puff Daddy ama yule basta hakuna tumaini nadhani nitakuwa ka Omondi ama Rasta yani washa nikiyaweka akilini sasa nitazururu wa raka nipate angalao chumba kadha za taska ili nisahau hizi tabu zangu Mungu wangu sitaisha lini kila siku mimi ninawaza ninakaa nijipeleke futi sita chini ni bala sasa mimi niko na Josaya ninawapatia verses shina Biblia
tafsiri maisha kule chini masini na hia nikitumia MIC tafsiri ingawa tuko chini bado tunatuma sikiza kwa makini tafsiri maisha kule chini masini na hia nikitumia MIC tafsiri ingawa tuko chini bado tunatuma sikiza kwa makini
kueleze vile kule di kama Wyclef na Forte si ujaribu to stay alive vile si usurvive 95 tulianza kuroga ili tupate za mboga sio yutu kukoroga ni ziki kuucheza ili keto tuweze toka tukisha omoka bika vijana wa soka wa timu ya maisha kabisa keto tutatoka bila kupiga watu tuisha tumakini siku moja chafaa utakuja kuingiza na utakuwa kitembea bila kulizo
yano nenda wapi
utakuwa ndani ya sido ukishia kula hapi najomba huu wakati ngumu kuamini ama unashindwa utafika huko lini kwani kozi ya utotoni umekuwa kule kini na masikini umekuwa ni rafiki tapato na
tafsiri maisha kule kini masini na nia nikitumia MIC tafsiri ingawa tuko chini bado tunatumaini sikiza kwa makini tafsiri maisha kule kini masini na nia nikitumia MIC tafsiri ingawa tuko chini bado tunatumaini sikiza kwa makini.
Yo, mabesta kule geto nini ita Al Pacino. Jaro zangu na squad ya watu kumi na mbili kama ya Jesus. Nilitamani jaro za credit card na visa constantly kwenye kona. Nakumbuka saa mbili usiku nikiona yule mzee akishikwa koo bala na shindwa nikimbilie nani jambazi
hapana
polisi
hapana
watanitia pingu hata bila sababu maisha ni magumu nilikataa elimu mama yangu alidhani mimi ni wazimu siku lose hope nikaanza ku drop lyrics moja kwa moja pata heshima kama pop smile siku zote piga nduru sababu nimepata lita mbili za kuguru tafsiri zisiri wengi toka geto mena
wengi maisha kule kini masini na nia nikitumia MIC tafsiri ingawa tuko chini bado tunatumaini sikiza kwa makini tafsiri maisha kule kini masini na nia nikitumia MIC ingawa tuko chini bado tunatumaini sikiza kwa makini tafsiri
slamming groups, so creative. Everybody knows that we run the show. Throw your hands up in the air as you hit the flow. Cause Josiah and Kishaka keep you wanting so much more.
Tafsiri, maisha kule chini masini na nia nikitumia MIC. Tafsiri, ingawa tuko chini bado tunatumaini. Sikiza kwa makini. Tafsiri, maisha kule chini masini na nia nikitumia MIC. Tafsiri, ingawa tuko chini bado tunatumaini. Sikiza kwa makini. Tafsiri, maisha kule chini masini na nia nikitumia MIC. Tafsiri, ingawa tuko chini bado tunatumaini. Sikiza kwa makini.
Ukiwa kije
wewe tafsiri.
Jerry na Marish
wewe tafsiri.
Jema Hadu
wewe tafsiri. Wewe tafsiri. Wewe tafsiri.
Ghetto
wewe tafsiri.
Kwa namba ya kwa wazi wote wa Madrid. Dere
wa ma 3, konda wa ma 3, pia kama unapanda ma 3, necessary noise.
Boy, 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 that Kenyan boy, make me heart skip a beat like boy, the way ima move on the dance floor, boy, we are original Kenyan boy.
Yo, why rate the love child, Nazizi, the first lady, we make it hot, you know, we make it hot.
Kenyan girl, won't you come take a walk with me?
Nataka Charlie wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me?
Oh, atu nataka mazi wa Nairobi. Kenyan girl, won't you come take a walk with me?
Nataka Charlie wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me?
Oh, atu nataka mazi wa Nairobi.
Nilikutana na yeye nikipanda 23 kwenye bus stop akinicheki secretly. Jamaa was so fly, yo karibu mini blacky. Akapanda ma 3 karibu na mikaketi. Immediately sikungoja siku sleki, nikajidai excuse me unafegi. Got his attention, sasa power mambo deadly. Ni aje Charlie, vipi unaitwa nani? Mimi naitwa Naz na Burundi mtaani. Where you going to? Unashuka pande gani? And if you don't mind, turn around the mtaani. I like the way you smell, hiyo ni cologne gani? Umeni bamba style nyingine deadly yani. Unapenda reggae, nina collection nyumbani. Tumefika kuja piga left hapa njiani. Pop some of that to bonge mambo flani. Mambo flani.
Together me and you tutaleta action. Jo sogea karibu nikupe mitikasi. Sio utani ninachoomba ni nafasi. Kama dakika tano two of your time, ni kueleze ni live kumai. Toka first time nilipole my eyes on you, nilibelieve it's true. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Nitapenda buu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish, I'll keep with our scandals. Pairs and pairs are golden sandals. Your love I'll cherish to keep with our scandals.
Siku moja jama mi aliniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please one more time.
Huku ananiangalia up and down.
Kama ana nyimbo ama ana dinga, moyo ulizizima. The way he approached me, aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa ni mimi na Zizi na ye, siendi kokote, milele mimi na ye. Namshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimeshachoka kungoja. Moyo ulivyojujika huu, sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ye kuwepo bado namuona. Akilini mpaka singizini, mchana mpaka night mawazoni yuko na mimi. Namthamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajirini, hata kwa umasikini. Mimi na ye, Mungu watujali ye, amini.
Siku moja dama miali niita. Niko busy kwenye club na katika. Tega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane, please one more time.
It's the beast of the beast, my mind.
tupate, tupate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe raha tupate, tupate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe raha tupate, tupate mambo madam toka kwangu.
Come baby.
Mambo matam toka kwangyo Jopa de true love na masham sham. So many wakweda na penda we want to. Ikione wana leta uchochezi, awana ni anjema kama vipechana nao. Blam blam, wacha wana ham. Fanya nao mema mama ya wakata steam. Iki video, nipe mambo ni date ni kupe. Yangu wa dim, mjo ni kupe.
Nipe ni kupe, raha tupate. Jopate mambo matam toka kwangu. Nipe ni kupe, raha tupate. Jopate mambo matam toka kwangu. Nipe ni kupe, raha tupate. Jopate mambo matam toka kwangu.
Would you give me the space, nigga, wait? I don't mean to make you hustle like this. Ladies are pouring on me like rain. I don't mean to make you all niggas frit. So we better pop the drinks and just start hustling ladies all over the club. I see so much booty, I'm losing my vibe. You know we got the whole night to mingle and wine. Can I get a lady who's ready to wine? Let me hear my shoulders yell one more time. You know I got you sweet, bitter and lime. What is it you want? I'll be your genie. You know you gotta rub my thing the right way. For me to just bless you with my right spell. You know you just gotta focus on me. You know you just gotta focus on me. I like to make the ladies sweat up on screen. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat up on screen. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me.
I want no man to get close. Tell a girl she can go and let her lose. And if a girl I get carried, I will choose not to let her leave, not to let her lose. I like to see the girl in my attic. Yeah, yeah, that I'm a bit flushy. I'm the one that you purchase for your romantic love mess. I'll be your friend to see. I will mix up your allers that make you go high. Chop up the thing until y'all them go shy. Bring out your wild beast, make you be mine. Spoil you for totally. All through the night, I like to make the ladies sweat off and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat off and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me.
Who you manzi ameiva? Hukuna kule ya navuruga. Amini yacha nimeni mezuba. Chaki ya navo ni tetemesha. Mimi na wewe tutawashata. Usiku na mchana tutafatana. Hakuna mengine tunapotaka. Ni mimi na wewe masani sasa. Huyu manzi ya meiva. Hukuna kule ya navuruga. Amini yacha nimeni mezuba. Chaki ya navo ni tetemesha. Mimi na wewe tutawashata. Usiku na mchana tutafatana. Hakuna mengine tunapotaka. Ni mimi na wewe masani sasa.
I like to make the ladies sweat off and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat off and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out?
Kama mishuma, especially mimi na manga. Na mimi, wananiita habibi. Wanasema mi uspit bile, lakini mi spit hivi. Bila mimi, haiwezekani. Bila switch timota, akisha aje. Bila nare blaze, itabamba aje. Bila tembo kweli, utapewa aje. You better stop relaxing, question asking. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor,
Nianta je, baby danta da. Toma ina kumantamba. Twente nde kwenye dantas flow. Chinti ni kwa chinti ni dunda. Nianta je bibi vente shte. Toma ina kumantamba. Twente nde kwenye dantas flow.
kitu paka enzi za BC.
D-Fest 2, kiki yangu DC.
Mama,
kiki yangu DC.
Mama,
kuchochea ni pedali mpaka kwa medali. Mafunzo ni DC, tu kufunza jamii. I say, una need counseling. Rap mbaya kwa ambulance, ajuu kwa D inavyo flip. Click uba loaded car, ingia saa kwa creep. Kufanyie kwa mapolo shit. Na use a dick rock, nazo ni things ragged, ni street. Najo breathe, najo hii kwa MC, awezi. Mwah. Lazwa in peace, hapa di mambo si afadhali. Na ndiyo hapa di rapa si tumbo ya promoter. Amini mali tupo tutayari kutila dre. Ukitu feel sa sesi, tuko gado. Mtatu ni dando, mnato ni dando. Sani jambazi ameva kama gentleman. Na squad zaidi 11 then, wanaofamia ni upanga. Mwenye J,
hii beat na hii shit zinashikana kama DC na CC.
Na flip script, hii beat na hii shit. Narudisha vitu mpaka NZ za BC.
D-Fest 2, click yangu DC.
Narudisha vitu mpaka NZ za BC.
D-Fest 2, click yangu DC.
Mama,
wana biashara mahasla za kama hoka. Duka za upoko kwa soko, wakubwa wafungwa. Maradhi daktari tayari na tiba. Pamba sindano, nikebe za tembe. Harufu za pombe, ugonjoka homa malaria. Kuhara gonoria, zaliwa pomoni. Maisha jangwani, kugro kuhaso. Vitabu, vilabu, vinywaji kwa maji. Nuksi jacuzzi, mandugu machungu. Sheria mapingu, vicheko vilio. Runinga radio, reporti DCT bila kanso. VCT wakanso, uziwi, ukimwi. Mipira uzazi, ufala, ushezi, ujambazi. Dio kazi ya wakazi, wadisi. Ma MP polisi, ma MP na CC. Dio headline ABC, CNN, BBC.
Zinashikana kama DC na CC.
Na flip script, na EP, na E-shit. Narusha kitu kwa kanzi za BC.
D-Fest 2, click yangu DC.
Narusha kitu kwa kanzi za BC.
D-Fest 2, click yangu DC. Mama,
ni bali yo mimi kitwa kibao. Nasema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, kitu ya instrumento. Kwenye studio, ina horizon na fuko. Yani bali yo mimi kitwa kibao. Nasema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, kitu ya instrumento. Kwenye studio, ina horizon na fuko. Chungu na usia mina cry, oh my. Kwenye microphone na fuck until I die, why lie? My destiny, what is best for me? Prophets in shai kamata, tell me what's the deal. Kama shuja, kiani kali himpara kwa hino sana. Elimisha vijana, disciple wa kamlet na ufata msafare. Yes, nightmare mi ndiyo horror now. Mastura chabulula. Shell style. Janibali yo mimi kitwa kibao. Natema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, kitu ya instrumento. Kwenye studio, ina horizon na mpo. Janibali yo mimi kitwa kibao. Natema juu ya microphone surambo. Kwani nimekewa madawa, sezi kuwata. Kila malu naenda, mina kufuata. Siogopi kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu, miata simjui. Mime kwa studio, tutukua nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango angi kwa wazio kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini bado zenambia.
Unakuhaga kwa heri, nami nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri.
Nashughulika kila kitu yangu defeati. Vilipotea tu mtano fulani mechizi. Silali kusema ukweli sikuli. Kezani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota. Man kwa sipeme na scan kani mechoka. Kuzitetea pali niko mapali siko. Na setu metupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana. Ukukilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini bandi zenambia.
Na kuhaga mi kwa heri. Nami ina kutakia la heri. Kukupenda misiwezi, jamani mpenzi kwa heri.
Can I young
young Luo make money anymore. Shake your feet, baby girl, and I'm on. Maji maji nyakuaro, did you ama Luo? But
who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hand out of my face, because hey, I am unbogable.
Kabilao, bidhaa za kujijali tu hali mshao. Skiza za Saudi kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia majabu ya Musa Firauni huyu kijana nafanya vipusa wa town wavue mashati mapanti ni kama wauni wenda wazimu na sasikiza hii story vizuri jamaa rap naifanyia chapa na mafans wanaonipenda jamaa sato ukinichukia siwezi jali hata kama ni MC stick to the wax unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks sikuchukia wadhiju wanatawala industry na we bado uko uko chini kabla jina yako igrow jipe miaka kaa nane kalasman kutukane ndo ujulikane hip hop ni culture ya love usisahau pole kukwambia sikuchuki na kudharau
tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee
Nasikia kuna MCs flani wametutusi Ati malirik zetu mazeni za upuzi Na heri sisi hao wamejana virusi Kumanga na kila mahali kama mambuzi Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali Nivenye rap joni lianza uchangani Ukalimani, ukaliani, uhaligani MC lango la kuroga ni kupata mali Machamshi ya changanya kama luka ya Punjabi Kukubali wana wanati hata na mababi We, wacha kujidu mze hatari Kutema na mimi nasema lakini tuni safari
Tuendele ama tusiende Tuendele ama tusiendele 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 Tuendele ama
tusiendele Mese angu tamu squeeze nendra rukia mba lakini mama kituliza Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama nianze kukunywa Ona vinywele zangu zimerefuka mpaka watu waniambia zipunguze Walikuwa na furaha nimeacha ngoma sababu nimepotea Ngoma ni mingi ngoma si Na zote ziko poa kama mchele mekiwa mnazi ama imegusiwa Kengo mimi nakubamba basi sukatike neke na kushika songeza sauti ya tenze Chukua chali yako, chukua manzi yako, mweki karibu, sitoke nae Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako Staki ukatike sana mpako vunje mguwe, nsaidie tukuimba
Mama ngina nasikia Chukua Bada ya mda na unademu wakishua
Expensive venda looking utadhani ametua
Wacha ni kwambie
Sema
Dem alikuwa ameva
A black stretcher
A blue silky top
And a pair of black sketchers
An African queen
A rare kind of species none of you has ever seen
Ako masava Jina ni Mustafa No need for you to worry we can keep it undercover For real never mind about your current lover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Chaki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Baby nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mfaka kajifa Chaki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Baby nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mfaka kajifa
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza, mara ya kwanza
Nikupeleke Casablanca
Mombasa, rosta, salsa, come to Makasa
Sasa ni mavolcha
Ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa, na tena nime apa
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki
Kwani magonjwa ni mengi
So wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya Mi nisha sema
Wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya Nisha sema
Chaki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Baby nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mfaka kajipa Chaki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Baby nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mfaka kajipa
The remix
Habamika na ingo manoma Kwa sababu tunaanza tutakoma Na hindi remix tumesasa fisha ni akubakilisha na ime
na bounce to the beat, bounce to the beat, feel the seat. Alafu get it for seat, kamu show kile unacho, fungua macho, jue bombshell tunayo. We got what it takes, tuaswanya mu break, mu shake, na to make your body bump and grind. Usi mind vile watu wana kucheki, hini day ya kubleki, ukisleki. Utapata huna chako na wako mzako, nikile ya pa uwanze. Hebu look vile tumekamu ka locomotion, music yetu la potion, basi set your wheels on motion. Twende kazi, kiwazi wazi, hila waswazi, joji wazi wote totaka a good time. Hila my time, na tuwa believe, believe, hiyo si crime. Aha, abamika, abamika na ingo manoma. Akwa sababu junaanza tutakoma. Na ino rini sume sasa fisha ni akuwakilisha na imetoka bombshell, bombshell. Ah, abamika, abamika na ingo manoma. Akwa sababu junaanza tutakoma. Na ino rini sume sasa fisha ni akuwakilisha na imetoka bombshell, bombshell.
Uko dani ya kanina shungu koni sema.
Umezusha na makara wamekurusha dani sema.
Umeingia kewan na mini paka safari sema.
Imefika chewa sekwa bima na wema 3 mpaka mtaani.
Saa sita sasa kumefika tena, nina hamu ya kukurudika tele. Kila kona kila side naona mafiki kweli wamepiga makelele. All I really need to make a my day is find a little girl who be looking at me way. Nikamona moja mesimama pale, kaja kunyuliza eti samahane. Excuse me rude boy, sasa weni aje. Can I get your name, don't you know I'm my way. Rude boy official, let me make your highway. Get you hypnotized, I make you follow my way. Haya basi, nika mshika mkono tuende dance floor. Bila kuleta shida agani like more. Kila mtu ana wake wake, yule hana wake shida zake zake. Salsa lingala from techno chuaga, zote tulicheza mpaka jasho tukamwaga. All of a sudden feel a tap on me shoulder. You turn around to check who messing me slow down. Come on, I'm too mwenye sura kama jitu, macho ya asira kama amevuta kitu. Oh no, baby girl never said she got a boyfriend in bigger than Holyfield or Mike Tyson. Basi mkononi ameshika chupa, naye bila shaka ya akautupa. Upande nikaruka, mimi nikabuka, nikajificha mbali kabla vita hitazuka. Dani ya kanina ashungu koni sema.
Umezusha na makara wamekurusha dani sema.
Umeingia kewan na mini paka safari sema.
Imefika chewa sekwa bima na wema 3 mpaka mtaani.
Mekupa sombili mewe choti za balikadi baridi na change sika mili. Mema mekungaria nini na ndani ana ene. Darani utasema nini, nasikia kunyora chozi kwa wapi hati nini. Nina tikiti ya viti mbili na risiti na madem na matiti. Sasa vipi sare moja hakuna diambo. Dani ni kismati tachora mchwaro na sivako za mapako za tobako na muwako. Wabidem yako arudi home kivyako au sio. Waiter yonare waire niko aire nishikie diary na walenje. Niko apa inje apa inje na nyora sorora wakora wakupora na manjora wakuora. Kuwa sopa angalao makarao na wanataka zao. Rakasi hivyo basi ni plow plow. Ni maganzi na kam what a gun man. Mr. Gunman, Mr. Troublesome man. Me don't want none, me don't want none of that man. So calm down,
calm down man, calm down, calm down.
Uko ndani ya kanina ashungu koni sema.
Umezusha na makarao wamekurusha dani sema.
Kia kewan na mini paka safari sema.
Imefika chewa sekwa bima na wema 3 mpaka mtaani.
I'm the hot stepper, I'm the super topper, I'm the true rocker, thanks to my creator. I'm the hot stepper, I'm the super topper, I'm the true rocker, thanks to my creator. Ningependa kutuma salamu kwa watu wote wanapenda hizi ngoma. From Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kampala, Arusha na sana sana. Everybody wanna do the helicopter. Look at me, hey, si unoma. Kenya, hakuna matata. It's getting hot in the air. The temperature is rising. The people socializing. I can't stop fantasizing.
let's act like you know we got sense. Late at night that you be calling me up, checking up on me, whether I'm alone or not. God, you know me better than that. And it ain't like you're making a start. Seen so many girlfriends divert, seen so many girls mess with my heart. Now I'm turning on a new start. Tell me what you really ask for. She say yes, but I want. Get me take a ride in my brand new Jaguar. Systematically, I like the feminine and steam. Skin clean, natural clean, cocoa butter cream. Hence, what? I thought it was a dream. Looking at the girls and I'm balling out jeans. I'm burning up, I guess I gotta wheeze. Ladies, are you sure or you really want to tease? Me, please, I guess I gotta say. She got the heart, check the fierce, check the finger, check the teeth, check.
She got the boobs,
what
the bum,
check.
She nice,
my yes,
cool, she love me.
Yeah.
Kenya nzima kama mimi mwenye kushika maiki na kuwapa Kiswahili. Shua, rhymes ikitua, rhymes apasua, vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua, nikiwa hit kwa industry likimanuva. Kama mvua na nyesha mahewa nikileta, wako wengi lakini it's obvious I'm better. Brother kamata, sister kata, kiuno kwa mdundo na hundio mtindo. More crowds than Rainbow Alliance. So aki uliza sema ni isa meshika na kutu roga kabisa.
Mahewa, mahewa tunapewa na kukatika na hizi ingoma. Basi tuazi cheza na mpango, tuazi cheza mbaka jasho.
Jasho ya tiririka,
till I see what's inside. Girl, it's no lie, the way you shake your behind, I'm about to lose my mind. Pick up the remote, I rewind to my car, please jump inside. For my friends, I'll show you where we can hide. In the midst of the pirates, you can have anything you want.
Sare,
we got it from the back to the front.
Sare,
mina mabeste na niagare.
Sare,
mazi kitu lazima ahanywe.
Sare,
kagomba leo lazima kanase.
Sare,
kachongwe.
Sare,
kamame.
Sare,
kakisha baba lazima katemwe.
Sare,
kisha lane lazima pakatwe.
Sare,
kita nani nyumanya tamae.
Sare,
akadwe.
Sare,
ahanywe. Simsale, kijana mewangushia trust, kada za kuwasaidia kupate. Ni nane, hajui rap bila isa ni kama sigara bila nare. Base, nikumulie njia nipate kutiririka kama bia ya pesa, nipikuti sita nipate kuwaburudisha. Inia, kila mudia mekwa kingojea flow ya Kiswahili. Kila mnati tayari kuamka na kubao skidati kuingia flow katikati kugonga wadigi la kuambia samahani. Ala, paleta bala, I told you my guy, kumbe ya just another fala. Ipi rafiki sahili lakini mabete ni nao tebea nao wame cheesy. Wala samaki na ndizi baada ya cheesy. Nipe wakati kidogo na utawaona kwa TV. Internet sites all over the PC. Waki hang na mamanzi ijapo kwa wanati. Wamedress kama babi vinyo ajini bale. Si usare,
ina mabeste nani ya gare.
Usare, mazi kitu lazima ahanywe.
Usare,
kagomba leo lazima kanase.
Usare,
kachongwe.
Usare,
kamame.
Usare,
kakisha baba lazima katemwe.
Usare,
kisha lane lazima pakatwe.
Usare,
kita nani nyumanya tamae.
Usare,
akadwe.
Usare,
ahanywe.
Ili ngoma ya mudi sibambe, na kuomba lirisa musi changanye. Na kuomba hiyo maiki usinipe, unless unataka crowdy weekend.
Usare,
shika dada karibu na wewe, chini kwa chini bila wasiwase. Usimuachilie mpaka ikate, nitahakikisha na wika. Ili ngoma ya mudi sibambe, na kuomba lirisa musi changanye. Na kuomba hiyo maiki usinipe, unless unataka crowdy weekend.
Usare,
shika dada karibu na wewe, chini kwa chini bila wasiwase. Usimuachilie mpaka ikate, nitahakikisha na wika.
Usare,
ina mabeste nani ya gare.
Usare,
mazi kitu lazima ahanywe.
Usare,
kagomba leo lazima kanase.
Usare,
kachongwe.
Usare,
kamame.
Usare,
kakisha baba lazima katemwe.
Usare,
kisha lale lazima patatwe.
Usare,
itanani nyumanya tabae.
Usare,
akadwe.
Usare,
akadwe.
ukipita wanipa, wanipa raha. Kile unavyozungusa, zungusa aha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu ndivyo pole sana. Ukipita wanipa, wanipa raha. Kile unavyozungusa, zungusa aha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu ndivyo pole sana.
Nigga wanna turn me apart. Stop this talk, I'm hitting on your girlfriend. She's looking hot. Man, check the time, it's 12:45. I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping up, but the beat and lime. All the sexy ladies playing hard to find. Ah, in at the club, behind the bar, I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing, I'm in it. My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew up. Who keep it a wanipa, wanipa ra ha. Hilo na kuzungusa, zungusa ha ha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu nivyo mbuli sana. Who keep it a wanipa, wanipa ra ha. Hilo na kuzungusa, zungusa ha ha. Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu nivyo mbuli sana.
Beton jaji ilikana mbogo genge ta saudaji kishikana na bongo jumanecha kishikana na nunili onkorogo inachanganya kilizeni kwa kichwa zilalipuka na kisogo jomeka musiko anaita raga rhythm jumanecha na mimi tuaita haga rhythm kwa class
nani mwenza
bora tu
mama wasile mwenda
kumaanisha neza mpandisha ka big panisha juu ya kitanda mcheze kama gita ni lazima nimeze Viagra kaju wakali mkono zangu za niwasha sana na shindo na shika manzu inchi gani hapa sasa Nairobi au Dar es Salaam wote tu hapa spasa lololo mtu wa bongo ambeba mavishungi lazima ndaza mandani nisha maliza mitungi
Juma alisema
inaniuma sana
chungi drogo
nitamu sana
kunza nani mwenza anayeweza jago jeza.
Kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno suide dance. Sisa sini hande hande hande. Kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno suide dance. Sisa sini hande hande. Arabu imeshona vichakare. Mamazi wakatika vihatare. Matali wasorora vihangere. Vihangere hangere hange hangere. Dada niambie jina lako Nimenoki hizo njaro zako Naomba nafasi wakati wako Tukatike nawe peke yako Mapisi wako, makule vako Chari yako, akule vako Akileta jambo, tumfanye majambo Afanyo mambo, afanyo mambo Kila kila mtu na wake Ama hana hana shauri ni zake Nipe nipe mpuno suende dance Sisto sili hande hande Kila kila mtu na wake
Just touch it, I took it over, guys. tupate kuwa chemsha. Spika mbili tupate kuwa amsha.
Ili na meki tupate kuwa choma. Kisha wapate kucheza hizo ngoma.
Kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa. Bumba, bumba, bumba.
Basi weka mkono kwenye kiuno. Na usawanishe sawa na mdundo.
Peleka nyuma, rudisha mbele. Sote tupige makelele.
Mama zi.
Yanafanyika unapokaribia speaker. Na kuhisi kama heaven umefika. Kwa sababu ya hino kolabo mpya.
Angajo
ni Isa.
Aha.
Big B Keira Toaleta. Kila mwaka tunamoto kwambia huu mwaka. Itabaki imeacha kila mdia mshanga.
Huu mwaka kakilo za goma tutabamba.
Bila tabu na jamana kati ya demu wangu kwa sababu napenda gama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama warabu. Lakini mi utoa stress na kalamu. Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Ii basi ni story ya demu wangu. Staki magazeti ziharibu game yangu. Nimekana kademu kangu kasupu. Na mroga tu na mastyles angu za voodoo. Na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kumsalimia ni aji.
Sasa baby umepotea, imekuwa siku mingi ujatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea. Haka nisalimia na haka endelea.
Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze. I say, usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze. I say, usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
Leyo, 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 le
yole yole
yo niko kwa keta
kamo
sitoki hapa
we kamo
kwa hivyo ukitaka
we kamo
yo niko kwa keta
kamo
sitoki hapa
we kamo
kwa hivyo ukitaka
utanipata jo sitatoka kuandika ngoma si unajua siwezi choka mezi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako we kama unaisikia vile iko poa kwanza kabisa hebu hiyo jako yako toa kuna siri yote la zalaik niambia toboa ushaikuzwa mali joka sikia kukojoa leo mimi na wewe usio poa poa umesahau mwambie ule konkoja atakudondoa kwetu hapo nje na geti yetu si ya blue ni orange start ndio angalia tu juu lakini uchungu kuni California unaweza shuku wewe ni mgondiko akatwa shingo style ya kuku hiyo chako inachemsha wazio na kunywa supu niza tebe tupo zimevunjika kutupu ijifanye supu sabu yako tu sabu yako tu
niko kwa keta
kamo
sitoki hapa
we kamo
kwa hivyo ukitaka
we kamo
yo niko kwa keta
kamo
sitoki hapa
we kamo
kwa hivyo ukitaka
longomba
hata mschana hata ni excited. Kama huyo mschana wala mini taita. I was looking at you cause you were looking at me, yeah. Ooh, can't you see that this is chemistry, yeah, yeah. Macho yako yana meta kama star. Na umbo lako la nifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy. Cause you are deadly, shapely, especially when you
move around to the sound, you come around. Eventually, life is stressing, sikatai, lakini blessing kuwa hai. Ndo maana kila furai, deyo ni bidii na furai. Sahi siku misha ingi ya klabu. Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Nima shawika, haya, hii ni ile club ya ajabu. Na hanyo, acha mkwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology, mwambia kitu wawezi fanyo. Si unani like, na mina kulike. So, tuna like, ya na si unasike. Na mini na psych, so, tuneza anza kutai. Na ashara ruka, ashanza kucheka. Kiswahili na musha, ata kamba ezi mbuka. Kabla jamuka, hajanza kuenda ni shamu. Agizi yes man of ice na sambuka.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje, hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje, hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje.
So pretty, you're mistaken for toys. Now pick a time, take some lappy. From Google Radio, Yako, pick a fine tune. Check it, come on. This a non internet. This a sit internet.
DJ Lithium.
Yo club leo kweli tutapate kinyama.
mwenye kubaki homa kilala Shauri yake Eska Loka
Hey DJ Weka ngoma Tumeka mbuka tika bagache
Another come, another chase a drum, another got a bum 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 bum. Me na penda oki dance, cause you have a chance. Party ya, we kau katike, am kau katike, am kau katike. Tule manzi, another come, another chase a drum, another got a bum 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 bum. Me na penda oki dance, cause you have a chance. Party ya, we kau katike, am kau katike, am kau katike. Tule manzi, another kata.
Kwenye dance floor sisi tunajimwaga tunachwanga twanga SK na Mustafa Friday Saturday na pia Sunday na tuma salamu pa class hadingara hakuna kulala leo tunacheza bangra no chichi man kwa camp here bad man bam chiki chiki bam chiki bamba ni me Mustafa nakupa mziki ukipenda basi shuka chi ni huku na kule madem kibao wanasema eti mimi nishike vitu zao huku na kule madem kibao wanasema mimi nishike vitu zao Mustafa
Tonga tonga, shuka Tonga tonga, kila mtu anawake Tonga tonga, shuka Tonga tonga, kila mtu anawake
Thank you.
tunachokoza mama nze aja sare na chie tena le pangla paye sasa wakati umefika sisi sote tutatingisha my brother pamoja na masisa hebu amka ngoma tukatika hebu cheki wale wanapita wanakwenda kwenye speaker ikiwaita wanaringa eti wanasema mimi